Uira by Hirini Melbourne. Uira te tere. Hihira ana te rangi. Haruru ana te ao. Rere ana te wehi wehi. Me te mataku e. Ko hiko hiko te arero wera. Rū wiri wiri te haka a tāwhiri mātea. Tī hore ana te rangi i te uira. Ka pō, ka ao, ka pō. Lightning. Lightning and thunder. The sky alight. The world reverberates, causing awe and fear. Hot tongue flashing, as Tāwhiri Mātea performs his haka. The sky splits with lightning. It is dark. It is light. It is dark. In Māori tradition, Tāwhiri Mātea is the atua of the weather. He looks after the wind, clouds, rain, hail, snow, and storms. He is one of the children of Ranginui, the Sky Father, and Papatuanuku, the Earth Mother.